Louange et remerciements soient rendus à notre Seigneur.
Amashimwe no guhimbazwa bibe iby'umwami wacu ku bw'akakanya k'ubuntu dushobora guteranira imbere ye uyu munsi. Mbere yuko dusengera hamwe, ndashaka gusoma amagambo tubona mu Efeso igice cya kane uhereye ku murongo wa mbere, kandi ndasaba ko duhaguruka kugira ngo dusome Efeso igice cya kane uhereye ku murongo wa mbere. Nuko ndabinginga jyewe imbohe y'umwami Yesu, ngo mugende uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe, mwicisha bugufi rwose, mufite ubugwaneza bwose no kwihangana, mwihanganirana mu rukundo. Umurongo wa gatatu, mugire umwete wo gukomeresha ubumwe bw'umwuka umurunga w'amahoro. Umurongo wa kane, hariho umubiri umwe n'umwuka umwe, nk'uko mwahamagariwe icyiringiro kimwe cyo guhamagarwa kwanyu. Umurongo wa gatanu, hariho umwami umwe no kwizera kumwe n'umubatizo umwe, hariho Imana imwe ari yo Data wa twese udusumba twese, uri hagati yacu twese kandi turimo twese. Dusenge. Data wo mu ijuru, tugushimiye ubuntu bwawe no kwiringirwa kwawe. Ushimwe Mana ko duhamagarishije ijambo ryawe udutungira, utwereka uburyo dukwiriye kugenda. Mwami Mana yanjye, utubashishe kukwegera. Mana iri mu ijuru, udufashe, umfashe kugira ngo tubashe kukwegera mu bumwe bw'umwuka. Mwami, uzi yuko ari wowe dutumbira, ni wowe dushaka birushijeho n'ibyo waduteguriye. Mana, tegura umutima wanjye, tegura imitima yacu twese kugira ngo twakire ijambo ryawe. Mwami, ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro, rihimbazwe. Mwami, turanagusabye ngo uhe umugisha ubwoko bwawe mu isi hose, ahantu hose mu bihugu aho wabashyize. Mana, buri mwese muri bo uramuzi mu izina, urabahamagaye. Mwami, utugirire ubuntu kugira ngo tubashe kuguhimbaza, kukuramya no gushyira hejuru izina ryawe. Uduhe umugisha uyu mugoroba. Mwami, uvugane natwe, uvugane nanjye Mana, kandi umpe imbaraga zo kwemera ibyo uvuga byose kubw'icyubahiro n'ishimwe by'izina ryawe. Amen. Amen. Turicara. Gushimwa no guhimbazwa bibe iby'umwami kubw'amahirwe yo kongera kuba hano. Mu mitima yacu dufite icyifuzo cyo gukorera Imana ngo tugume kuba kumubera abiringirwa, kuko ari uwiringirwa. Ashaka ko tuba mu biganza bye uko bishoboka kose, kandi ku bw'ibyo wowe nanjye atugirire ubuntu. Twese nta kabuza dufite ku mutima umurimo w'Imana, cya gikorwa cy'Imana. Numvise iby'igiterane cyarimo umugisha, cyaho umugisha cyabereye hano, by'umwihariko ikibwirizwa cyitwa uko itorero rihagaze, uko rimeze. Nibajije ikibazo, kandi icyo kibazo ndashaka kukibaza buri umwe wese muri twe. Mbese dufite iki? Umuntu ku giti cye ni iki twize muri ibyo byose? Nihe twemeye gukosorwa, tukemera gushyirwa, kugarurwa mu nzira igororotse? Mbese ibibwirizwa nk'ibyo byazanye iki? Nta kabuza uyu munsi nabwo ni ibya none nk'uko byahoze mbere hose, nk'uko ijambo ry'Imana ryari riri icyo gihe, niko bimeze n'uyu munsi nkuko byari biri mu myaka 2004 ishize myaka ishize mbese niki Imana yakoze niki yabashije gukora niki cyasigaye mu byo mu biva ku Mana mu bihoraho ni no mu biguma mu bye mu bihoraho iteka ryose.
Je le crois et j'espère que
aho ngaho naho
la DDR
ndiringira ko mwene data
de la DDR
wo muri DDR
le comprend aussi de la bonne manière
nawe abyumva mu buryo
être une association pieuse
bwiza buryo bukwiriye ntago dushaka kuba ishyira hamwe ngo ryera cyase risa nko kwera.
Alors la parole de Dieu nous dit que le jugement commence dans la maison de Dieu.
Iyo ari gucyahwa cyase guhanwa bihera mu rugo rw'Imana kubiri muri Petero. Nuko rero niho dushaka kuba inzu y'Imana cyangwa itorero ry'Imana ntabwo itorero ari inzu ntabwo ari intebe ntabwo ari igicaniro itorero ni umubiri muzima w'umwami. Niba ijambo ry'Imana rivuga ngo urubanza rutangirira mu nzu y'Imana ko rero muri wowe nanjye muri twe none niki twabivugaho ibyo niki twabivugaho icyo gihe tugomba kuba tubyemera muri twe tukavuga tuti mwami icyo ucira urubanza ugicire urubanza icyo ugomba gukosora ugikosore turashaka kumukorera kandi mu kwinira mu gutekereza ku ijambo
sur le sujet de la Sainte Seine
ku ngingo
découvert un parallèle entre le nouveau
igaburo rigera nabonye hari ingingo nabonye iri hagati y'isezerano rya cyerekezo rishya ntigeze mbona kugeza uyu munsi Paul yanditse bakuri no bambere cyo cy'10 ahari nari nkwiriye gusoma ayo magambo Abakorinto urwandiko rwa mbere igice cya 10 ku murongo wa 20 ati rekada Abakorinto ba mbere igice cya 10 ku murongo wa 20 niwa 21 ati rekada ahubwo mvuze yuko abapagani batere kereza babitekereza abadayimoni batabitura Imana nanjye sinshaka ko musangira n'abadayimoni ntibishoboka ko munywera ku gikombe cy'umwami wacu kandi munywere ku gikombe cy'abadayimoni mu gifaransa ngo ntimushobora gusangira ibyo ku meza y'umwami wacu n'ibyo ku meza y'abadayimoni 22 mbese icyo mushaka ni ugutera umwami ishyari tumurusha amaboko umurongo ujyanye n'ibyo isezerano rya kera igihe Abisirayeli bashakaga gutambira Imana ibitambo byabo Imana ikavuga ngo sijye mwabitambiye abadayimoni ibyo rwose byampinguranije umutima dushobora gukora ibintu Imana yagennye cyangwa se yateguye cyangwa se ibintu Imana isaba ariko iyo utabikoze nk'uko Imana yabitegetse ngo kandi ubikorere aho yabitegekeye iki gihe ntabwo biba bikozwe ku bwayo. Nuko rero bibasomera mu Barewi mu gice cya 17. Nibyo ubwanyu mwakwisomera muhereye ku murongo wa 3 njyewe ndahera ku murongo wa 5. Aba Lewi 10 na karindwi kubura ngo gatanu ibyo bitegekewe kugira ngo ibitambo b'Isiraeli bajya batambira mu gasozi noneho babijyanire Uwiteka ku muryango w'ihema ry'ibonaniro babishyire umutambyi babitambire Uwiteka ho ibitambo by'uko bari amahoro uwo mutambyi amishe amaraso yabyo ku gicaniro cyo ku muryango w'ihema ry'ibonaniro yose urugimbu rwabyo rube umubabwe uhumurira Uwiteka neza ntibakongere ukundi gutambira ibitambo byabo amafizi y'ihene ayo basambanisha gusenga iryo ribabera itegeko ridakuka mu bihe byabo byose nkwiriye kuvuga mu kuri kose yuko bingora gusobanukirwa iyo mu bantu zivuze ngo cyase kumva mu bantu zivuga ngo Abisirayeli bagiye mu bigirwamana kuko Abisirayeli ntago bizera ibigirwamana bizera Imana imwe ariko ahantu hose bavuga ibyo gusenga ibishushanyo cyase ibyo gusenga ibigirwamana ibyo Efurayimu yakoze hirya no hino hose hakavuga ibyo gusenga ibigirwamana hano turabona yuko ndetse ni bitambo byagombaga gutambirwa Imana byatambiwe abadayimoni ariko mu kwizera iyo bitambwe byari byabaga bitambiwe Imana none uko gusenga kwabo kukaba ugusenga ibishushanyo nibyo yakoze byose bikaba munsi y'umuvumo uko niko Satani yari yarashyize yarafite ikiganza hagati mu bwoko bw'Imana. Rero niba dushaka gukura isomo muri aya magambo rero nuko igisomo nuko ibyo dukora byose bikorerwa biba bikorewe Imana iyo bikozwe iyo gusa bikozwe bihuye n'amabwiriza yatanze ibindi byose nta gaciro bifite mu maso hayo ntabwo biba bikore ariyo bikorewe ahubwo biba bikozwe mu kutizera mu kutumvira n'ibindi byose bijyana n'ibyo aho rero twasubira inyuma ukagera kuri Kayini Kayini we nawe yatambye igitambo yibwiraga ko ari gutambira Imana ariko Imana icyo gitambo ntiyacyemeye rero niba umwami yaratugiriye ubuntu bwo kumva ijambo rye muri iki gihe tukaryumva tukongera tukaryumva ntabwo ntekereza yuko hano mu isi haba hariho ahantu ijambo ry'Imana ryaba ryaratanzwe ari ryinshi rigwiriye bingana bityo ndetse n'ibibwirizwa bya Mwene Branham byo mu myaka ya 60 twarabisobanuye nibyo twarabisobanuye kandi twabyumvise byibuze kabiri hano ndetse benshi muri twe banabikurikiye gatatu twasomye mu byanditswe byera twarebye ijambo ry'Imana ariko uko biri kose dukwiriye kwibaza ikibazo ikiganza tugishyize ku mutima tukibaza tuti mbese niki gisigaye muri twe niki Imana yashoboye gukora muri buri wese muri twe mbese ibyanjye bwite biri hehe cyangwa njyewe bwite njyewe ubwanjye bwite byanjye biri hehe cyangwa se narabambwe kugira ngo umwami abashe kubaho noneho Mwene Data Schmidt yadusomeye umurongo wo mu Befeso igice cya kane ku murongo wa mbere haravuga ngo nuko rero ndabinginga njyewe imboye y'umwami Yesu ngo mugende uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe. Amen. Ku murongo wa kabiri, mwicisha bugufi rwose, mufite ubugwaneza bwose no kwihangana, mwihanganirana mu rukundo. Mbese umurongo nk'uyu umeze gute? Niba uyu murongo wanditswe ku mpapuro gusa ukaba utagaragara mu buzima bwacu, icyo gihe ntacyo umaze.
Iheruka
nabitekerejeho, nagiye mvuga ni umuntu koko ukunda Imana azakunda n'ababyawe n'Imana koko. Niko ibyanditswe bivuga kandi niko bikwiriye kumera. Iyo bitameze bityo, icyo gihe haba hari ikintu kitagenda. Igihe umwami yavuze ati nzashyiraho ubwanzi, ubwanzi ntabwo bwari biri hagati y'urubyaro rw'Imana n'urubyaro rw'Imana, ubwo bwanzi bwari biri hagati y'ibisekuru bibiri bitandukanye, cyase ibyaro ebyiri zidafite aho zihuriye nk'uko dushobora kubibona mu byanditswe hose.
Conduit ou ramène à Dieu.
Ibituruka ku mana biyobora cyase biganisha ku mana, bikaduha kunga ubumwe nayo no kunga ubumwe bamwe ku bandi, ndetse byashoboka. Dukomeje gusoma hano ku murongo wa gatatu, haravuga ngo kandi mugire umwete
wo
gukomeresha, kurinda ubumwe bw'umwuka muburindishije cyangwa mubukomeresheje umurunga w'amahoro.
Nibyo,
tuzi yuko twabonye amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo, kandi ayo mahoro y'Imana niba yarahindutse ikintu gifatika muri twe, icyo gihe tuba turi abana b'amahoro. Amen. Kandi kuri iyi ngingo nasomye umurongo ubivugaho mu kanya gato gashize, umurongo aho Pawulo avuga ndetse n'abantu bakurikiye banyuze mu nzira hamwe hanyuma bagatandukana. Hanyuma aravuga na none Imana yaduhamagariye amahoro.
1 Corinthians 7:15. Si la partie non croyante
a choisi de séparer, niba umutizera
qu'elle se sépare.
Karindwi cumi na gatanu, niba umutizera ashaka gutandukana natandukane, ariko iyo bimeze bityo mwene data cyangwa mushiki wacu ntabwo aba aboshywe, ngo ahubwo Imana yaduhamagariye ama
là où Dieu est
amahoro. Abakorino babiri karindwi cumi na gatanu, aho Imana iri amahoro yayo agomba kuba ahari. Kandi iyo bigeze aho tutagishobora kugendana, kugendera hamwe, byibuze bisaba ngo aho uko dutandukanye tube twabasha gukomeza kugendana n'Imana mu mahoro, kandi ayo mahoro tukayarindira mu mutima wacu, ya mahoro aruta cyane ibyo umuntu yakwibwira. Ubwenge bwaje impaka, kandi buba bufite byinshi byo kuvuga, ariko amahoro y'Imana iyo yimye mu mitima yacu no mu bitekerezo byacu, icyo gihe umugisha uramanuka nta kundi byagenda. Ibyo Imana yaduhaye byose bikwiriye guhishurwa, bikwiriye kugaragara, nta kundi byagenda. Kandi iyo twemeye guca bugufi imbere y'urubanza rw'Imana, sinashoboye no kwibuza gutekereza yuko natwe abizera hari igihe dushobora kwibeshya tugakora n'amakosa. Natekerezaga ku rugero rw'isezerano rya kera, natekereje kuri Yona.
Jonas
Yona ya rwose ntiyumvise, kandi kubera we umuraba utera ubwato yari arimo. Yona rimwe kane maze ariryamira arasinzira nkaho ibyo ntacyo bimubwiye. Umwe mu bayobozi b'ubwato aramubwira bati, nawe senga Imana yaba hari hatwumva ikadusubiza. Nuko Yona nawe arasenga, maze abantu baraterana bakora ubufindo. Ubufindo bugwa kuri Yona bugaragaza ko ari we wateje ibibazo. Nuko azamura ibiganza arangije araberura, arababwira ati, njyewe nsenga Imana nzima. Hanyuma arababwira ati, ngaho nimumfate munjugunye mu nyanja.
Il était prêt.
Babirarangiye, yari yiteguye, yari azi yuko
que j'avais choisi
pas le chemin. Iyi ni inzira njye nahisemo, ntabwo ari inzira Imana yantumyemo. Imana yantumye niwe, dore njyewe ndi mu nzira igana i Tarushishi.
C'est à ce moment que tout a basculé.
Aho niho ibintu byose byanyeganyije. Ubwanjye nibajije iki kibazo, uyu munsi iyaba twari dufite uburyo bwatumenyesha, bwatubwira kuki umuraba waduteye, kuki umuraba ushaka kuturengera, kuturenga, kuki umwanzi abasha kudukoreshaho ubutware bwe. Aho rero ndatekereza twese twari dukwiriye kwerora tukavuga tuti, kugira ngo ibyo bitongera kuba, mbese mu bwato hamwe na Yona harimo bangahe? Bari benshi, ariko i Ninewe hariho abantu ibihumbi ijana na makumyabiri. Kandi Yona mu maso ye uko yibwiraga, yabonaga adashoboye umurimo. Ariko iyo ashaka kubabwira, naho umuntu yaba ariho urubanza, naho yafatirwa mu cyuho, niba ari umwana w'Imana, Imana ndetse no mukuru uko guca urubanza izibuka ubuntu bwayo, ntabwo izemera ko umuntu wayo arohama, ahubwo izamutabara. Amen. Ibyo biratwigisha, ibyo nibyo ibyanditswe byera bitwigisha. Imana nishobora gutererana abayo nubwo baba bakoze ibyitishimira. Uko byagenda kose, ijuru rifite uburyo rimwegera. Muzi uburyo Yona yatakiye Imana muri icyo gihe, muri Yona igice cya mbere Kumurongo 14, kuko ibintu byari biri kugenda nabi, byari kuba nabi cyane kugera imuhege mu nda y'inyanja. Uyu munsi dukwiriye kwibaza ngo mbese Imana irambona ite? Mbese ni iki nkwiriye gukora? Twakiriye inyigisho y'ijambo ry'Imana ku buryo twese twari dukwiriye kubera abandi umugisha, by'ukuri rwose umugisha, tukabera abandi umugisha. Kandi niba tubifashe mu buryo bwiza, byagera naho tutabera abandi umugisha, cyase byashyika ubwo tuberana umuvumo, tutitaye ku kuba twari dukwiriye kubera umugisha mu isi Imana yadushyizemo. Nicyo gituma dukwiriye kuba abanyakuri, tugasaba Umwami ngo atumurikire by'ukuri koko. hari muri Autriche ko biri kose na runaka mu kiganiro hari umuntu wavuze uburyo kwihutira cyane kubona uko abandi bameze byari byanditse ahantu runaka ku rupapuro niko ntekereza hari handitswe ngo umuntu wese ubona agatotsi ku wundi muntu ubwe abafite umugogo mu jisho nta kundi byamera ariko niba tureba nk'uko Imana itureba kuvuga iturebeye muri Kristo turebe mu gucungurwa turebeye mu buntu mu gakiza kuzuye Imana yaduhaye icyo gihe ntabwo tuba tugishinjanya bamwe ku bandi nk'uko Imana yabigenje icyo gihe tumenya yuko ubuntu bw'Imana buhagije no mu bupfu dushobora gukora nk'abantu ubupfu butubuza kwegera imbere mu kwizera hamwe n'Imana bitubuza gutera imbere ubwacu no gufasha abandi kandi igihe umwami avuze ati abana b'iyi si bafite ubwenge kuruta abana bo mu bwami ushobora kuvuga ngo yego ukavuga amen kuri ibyo hagati y'abatizera mu by'ukuri ntabwo habamo ubupfapfa nk'uburi mu bizera ntabwo habamo kutubaha nk'uko biri mu bizera ntabwo umubabaro uri mu batizera ntabwo wageraho ugereranya n'ibiba mu bizera kandi ibyo ubusobanuro bwabyo ni uko umwanzi mu buryo bumwe cyangwa ubundi abarimo aba yabihagurukiye njye nizera ibyo umwami yavuze ibyo ijambo ry'Imana rivuga ati ntabwo ubwami bw'Imana ari ukurya no kunywa gusa ahubwo ni amahoro mu mwuka wera nk'uko biri mu Roma 14:17 mu by'ukuri nashakaga kubona ibyo mu bwami bw'Imana n'ibindi byose byo mu bwami byose kandi nizera ko uhere mu gihe cy'abantu batiza ubwami bw'Imana ni ubwaba bugishamo imbaraga iyo babwinjiyemo baba baburimo nk'uko nabivuze kuwa gatatu washize niba ubwami bw'Imana buri muri twe icyo gihe natwe tuba turi mu bwami bw'Imana niba muri ukuri kuri muri twe icyo gihe tuba turi no mu kuri natwe igihe cyose nibiba ku mpande zombi hamwe n'Imana ntabwo ari inzira yo mu cyerekezo kimwe igihe cyose aba ari isezerano no gusohora kw'ibyo Imana yasezeranye nuko rero n'imbaraga zacu zose dukwiriye gutunguka kuza imbere yo maso y'Imana birakwiriye kumenya no kwiyambura iby'ubwana byose iby'abantu byose n'ibyo mu isi byose nibyo nibiva kuri Satani byose kugira ngo Imana ibashe kugera ku byo ikwiriye. Pawulo yandikiye Abagalatiya ati ko mwirukankaga neza ninde wabahagaritse Abagalatiya 5:7 twese hamwe dukwiriye gusenga Imana kandi buri muntu wese akabona umurunga umuyoboro umuhuza n'Imana akagira uwo mwitozo mu ijambo twasomye hano mu Befeso igice cya 4 haravuga yuko dukwiriye kumurwa kabiri mu kwicisha bugufi rwose dufite ubugwaneza bwose kandi twihanganirana mu rukundo. Umurongo wa gatatu, tukagira umwete wo gukomeresha ubumwe bw'umwuka, umurunga w'amahoro. Amahoro ni nk'umurunga utubohera hamwe twese. Iyo umurunga ucitse urekuye byose birasenyuka. Ni nk'umuba woshwe waziritswe neza, byose bikaba biri kuri gahunda neza. Iyo bitari uko byose birasenyuka. Urukundo rw'Imana ni wo murunga w'amahoro. Iyo uciye umurunga w'amahoro, mbese ni iki kindi tuba dufite?
Si l'amour est le lien de la paix,
niba urukundo
à ce que la paix de Dieu nous soit préservée.
Ari umurunga w'amahoro, dukwiye kuba maso ngo amahoro y'Imana agume kuri twe. Ku murongo wa kane turasoma mu Efeso kane, hariho umubiri umwe n'umwuka umwe, nk'uko mwahamagariwe ikiringiro kimwe cyo guhamagarwa kwanyu.
Amen. Amen. Que nous portons en nous, le même Seigneur en qui nous croyons, les mêmes promesses.
Ibyo byiringiro dufite muri twe, mwami umwe twizeye, ya masezerano twumvise tukayakira. Kandi bakundwa bene data n'abashiki banje, tubwizanye ukuri, tuvugisha ukuri twese, kandi twiringire mwami yuko azarangiza muri twe umurimo mwiza yatangiye ko gumunsi wo kugaruka kwe.
Personne ne laisse pousser en lui
kandi
des racines d'amertume et ne reste kugira
uwo muri twe
wa
gumana umusharira akaguma inyuma mu by'Imana, ahubwo kubw'ubuntu twese tumaze kwinjira tumashe gutura byose ku birenge bye, maze azatugira twese umubiri umwe n'umwuka umwe
n'umutima umwe. Le corps de Christ. Et Paul le dit qu'il y a beaucoup qui sont faibles.
Ku buryo tubasha
qui sont morts parce qu'ils n'ont pas pu discerner le corps.
Tubasha kurondora umubiri w'umwami ngo Paul aravuga mu Bakorinto ba mbere 11.
En tant qu'église,
nakwena kandi ngo hariho abamwe barwaragurika kwera ko batamenye kurondora umubiri wa Kristo waciriwe urubanza mu mubiri w'umwami wacu, urubanza rwamugezeho. Iyo turebye umubiri w'umwami uyu munsi, tubona umukumbi wacungujwe amaraso, tubona abantu bakijijwe, tubona abana b'Imana. Icyo gihe nta muntu tukimenya mu buryo bw'umubiri, tubamenya umwami yakoze. Umubiri w'umwami uri munsi y'amaraso y'Umwana w'Intama, uyoborwa n'Umwuka Wera mu ijambo ry'Imana.
Ce discernement, cette distinction dans nos cœurs, de la même manière que nous croyons que Dieu nous a accepté et
nous a pardonné,
croyons aussi que Dieu a accepté et pardonné.
Nous imana, tuzi ko imana yatwemeye ikatubabarira, tumenya yuko yababariye yemeye mwene data n'ushiki wacu wundi.
Avec deux poids deux mesures.
Tukaba tutagipimisha iminzani ibiri itandukanye. Muziko twese turi abantu.
Que l'on peut facilement mesurer avec deux.
Ntukibwire yuko wapimisha ibiro bitandukanye cyangwa se iminzani itandukanye.
Juger les choses de manière différente. Et certains
ne se rendent
pas compte.
Abantu
remarquez que
pimisha iminzani itandukanye cyangwa se
nous plaît.
Ikintu kimwe bakagira bitandukanye kandi ntibabimenye. Iyo umuntu umwe umukunze, ibintu ubireba byose ibyo byose ubona ko ari byiza. Undi muntu waba utamukunze, ibintu byose bikagira andi mabara, ibintu tukabicira urubanza ukundi. Mbese ni ukuri, tubwizanye ukuri, twese turacyari abantu nibyo. Ariko se ijambo bimeze bite? Umuntu umwuka arondora byose neza bikwiriye, ariko nta muntu n'umwe umwumva cyangwa mucira urubanza. Nk'uko bibiri na kabiri cumi na kane, niba turi abanyamwuka, ntabwo bisobanuye kubyimbya agatuza. Kuba umunyamwuka bisobanura kuyoborwa n'umwuka bihuye bijyanye n'ijambo ry'Imana. Amen. Wenda se nkwiriye noneho kuvuga mwene Tarusi, kuko ibyo yavuze byankoze ku mutima. Namubwiye yuko akwiriye no gusenga kugira ngo Imana iduhe Imana yo kurondora. Niba mbyibuka yambwiye ati iyo mpano urayifite, ndangije ndasimbuka ndavuga nti murige oya rwose. Arangije ampa igisubizo aravuga ati impano yo kurondora iri cyangwa se iba mu ijambo. Ijambo rivuga ibigororotse kandi ibintu ntabwo ubirondora cyangwa se nagukira urubanza uko ubishaka cyo kubireba. Imana yashyizeho umurongo ngenderwaho, kandi uwo murongo ngenderwaho uri mu ijambo ryayo, kandi aho niho byose bipimirwa, niho bisuzumirirwa. Ibitari ku murongo byose bikagaragara ko bitari byo bidakwiriye. Uko niko biri, ntidushobora guhindura ijambo. Twese dukwiriye kugandukira kubaha iri jambo ry'Imana n'ibyo turi byo byose. Abefeso 4 umurongo wa 4 hariho umubiri umwe n'umwuka umwe, kuvuga umubiri umwe, umubiri w'umwami, umwuka wera umwe, umwuka umwe kandi umwuka wera, guhamagarwa
de l'espérance que nous portons
kumwe gushingiye ku byiringiro cyangwa ku cyiringiro dufite muri twe. Hariho umwami umwe no kwizera kumwe n'ubatizo umwe, hariho Imana imwe, hariho Data wa twese udusumba twese uri hagati yacu twese kandi turimo twese. Nibyo twese, ntabwo ari umwe cyangwa babiri gusa, ahubwo twese.
Tout ce qui signifie enfant, verset 6, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Oui.
Twese bisobanura ngo umwana wese.
C'est le même Dieu.
Guri hagati yacu twese kandi turimo twese. Niba bese bya sano kiri bari data wa twese. Niba ari hejuru yacu twese. Kandi akabashaka no kwishurira muri twese. Bese haraburi iki kindi. Ikibazo cyanjye ni iki ngiki. Bese Imana yaba yarashoboye gukora ibintu.
Nous sommes seulement retenus par l'ennemi pour que Dieu n'arrive pas à ce qui lui revient.
Tukaba tuzitirwa n'umwanzi ngo Imana itagira kubyikwiriye, tukagira inzitizi nyinshi mu nzira, cyangwa se haracyanabura ya myitozo y'ibanze umuntu akwiriye kugirana n'Imana kugira ngo asobanukirwe koko yuko nta ushyira vino nshya mu isaho rishaje, ahubwo ko Imana ishobora byose guhindura bishya. Ndabwira icyo nizera, ndabwira ni umuntu, ndetse umuntu w'Imana yaba ari umuhanuzi, yaba ari ikindi cyose, igihe cyose ari mu isi ahora cyagumya aguma ari umuntu. Ariko biswe Imana kuko iby'Imana byari muri bo. Ku isi wenda se hajya habaho amakosa, ubukene hirya no hino, ariko bari bafite umurongo ugororotse cyangwa se ugaragara uturuka ku Mana mu buzima bwabo. Bari bazi uwavuganye nabo uwo ari we, bari bazi yuko umwuka w'Imana ari kuri bo, kandi baduhaye badusigiye iby'Imana yari yarababwiye cyangwa se ibyo yababwiye. Nuko rero rya jambo rimwe, wa mwuka umwe bikwiriye kubyara ubugingo bumwe muri twe. Nakundi byampera buri mbuto yose igomba ikwiriye kwera bihuye n'ubwoko bwayo. Hano rero tuhabonye isomo ryacu. Hariho umubiri umwe, uwo ni umubiri w'umwami. Hariho umwuka umwe, uwo ni umwuka wera. Hariho Imana imwe, hariyo Data wacu twese. Umwami umwe, kwizera kumwe, umubatizo umwe. Niba dushaka kugera kuri ubwo bumwe bw'Imana, rero dukwiriye no kugandukira umwami, kandi dukwiriye by'ukuri kubona yuko ibitu zitera byose ari biva ku mwanzi ariva kuri Satani nta na rimwe bituruka ku muntu ntago bituruka ku muntu na rimwe dukwiriye kumenya kubitandukanya neza rwose twese dufitiye inyota Imana ubunyego bwacu buratabaza niba Imana yarashyize inzara nk'iyo muri twe rero izanayihaza turashaka
ce que nous ne comprenons peut-être pas
guharira Imana ibyo wende se tudasobanukirwa maze tukayigirira icyizere hariho ibintu byinshi byanditswe byera hariho ibintu byinshi tudasobanukirwa tutamenya Imana yabwiye umuhanuzi Hoseya ati genda ufate maraya umubyareho umukobwa kandi ni umuhanuzi aho ngaho twese duhita ducirika umutwe mbese Imana ni iki yavuze
Oui, c'est ce qu'il a dit.
Nibyo nibyo yavuze. Ushaka kubisoma. Mu byanditswe byera harimo ibintu byinshi bitazigera hatazigera umuntu n'umwe muri twe ubyumva cyo bisobanukirwa. Ariko si wowe Imana yabibwiye. Iki gihe rero ntabwo ukwiriye kubyitaho. Imana yashatse kugaragaza mu buryo bw'igishushanyo ibyabaye hagati y'ubwoko muri icyo gihe ari byo uko ubwoko butari bwiringiwe butari ubwo kwiringirwa bakora ibitoreye kwiringirwa ko rero ntawe yigeze igisha inama ntawe yigeze ibaza wowe abegewe ntabwo izigera ibaza irashaka gusa abantu biteguriye gukora ibyo yavuze hari n'umuhanuzi yaratunguwe ariko Imana yari yabivuze ikihe kindi yari gukora kumvira Imana irabigororera tugarutse ku itangiriro Isiraeli yari ubwoko bw'Imana kandi kwera ko ari uko byari bimeze Imana ntabwo yitaga ku byo Abafilisitiya Abamori Abayebusi n'abandi basigaye mu isi ibyo bakoraga wenda se kugira ngo mbivuge mu buryo bukakaye Imana ntacyo byari bibwiye icyari itayeho ni kimwe cyari umurimo wayo kandi umurimo wayo yari ubwoko bwayo yatoranyije kwa muri Aburahamu Isaka na Yakobo abandi bose ntacyo yari byitayeho
à l'époque de Saul quand on pouvait encore entendre le bèglement des vaches
mu gihe cya Sauli igihe Imana yavuze ibintu hanyuma Sauli ntabishyire mu bikorwa hagiye uhumvikana gutamatama Imana ntiyabyishimiye nta mahoro nta munezero nta buntu nta gakiza kubo Imana itabigeneye kuri bo ntacyo baba bavuze ku Mana icyari ifite agaciro ni abari imbuto yayo kandi Yesu yaje gucungura abe n'ibyanditswe bye abasigaye bandi bose abasigaye bose mumbabarire abasigaye bose bakomeza inzira zabo bwite kandi icyo nashaka kuvuga mu by'ukuri ni iki ngiki niba muri iki gihe twaragaragaye ko dukwiriye kumva mu ry'Imana kandi niba inyigisho yaratumanukiye n'imvura niba twareretswe icyerekezo icyo gihe dukore ko dushoboye kose ngo ibintu byose tubikore bihuye n'ijambo ry'Imana kugira ngo amateraniro y'Imana cyangwa amateraniro y'Imana abe koko amateraniro y'Imana
n'izo
z'Imana byose ntibizi mutekereze ubwoko bwa Isirayeli hariho n'ibitambo byinshi bagiye gutamba Imana ikareba maze ikavuga ngo ibitambo mwantambiye
ne m'ont pas du tout été présenté
ntabwo rwose ari nge mwabitambiye rwose ahubwo mwabitambiye abigirwa mana n'abadayimoni ibitambo mugomba kuntambira mubizanire ku muryango w'imari y'ibonaniro kuvuga ahantu Imana ya sanga gahuriraga n'ubwoko bwayo yashyizeho ubumwe gusabana n'isezerano ntabwo ari ariho hose ahubwo aha ahantu honyine ho gusengera Imana aho Imana ubwayo ariyo ihitamo ahantu igihe n'uburyo ibintu bikwiriye gukorwamo aho niho iteraniriza ubwoko bwayo aho niho itangira amabwiriza yayo aho niho bikwiriye gukorwa gukora ibyo yategetse atari ko buri muntu wese ajya mu murima we uko yishakiye agatamba igitambo cy'uko yishakiye hanyuma umwami aravuga ngo Lewi 17 ati ntabwo mwanambiye ahubwo mwasenze ibishushanyo sinzi ukuntu ibyo bintu byagenze ariko ibitakozwe mu bushake bw'Imana ntabwo biba byakorewe Imana ni nayo mpamvu ari ugusenga ibishushanyo dukwiriye n'imbaraga zose ziri muri twe dukwiriye kubona inzira ituganisha ku Mana kandi Imana ikwiriye kudufata
naravuze
nti mwami niba tudashoboye kubona inzira iganisha aho uri wowe ubone inzira ikugeza aho turi kugira ngo uko guhura nawe kuri mu bugingo kubashe gusohora ibyo rero yaha twashobora kubicakira mu burebure bwabyo ku buryo tuvuga tuti mwami turi ubwoko bwawe twakoze ibintu byinshi mu bushake bwacu bwite icyo gihe dushaka kujya muri Samuel avuga ngo ubushake bw'umuntu bw'ibyite bivuze ko gusenga ibishushanyo no kutumvira kamera nk'ubupfumu
la volonté propre
du peuple ubushake bwite bwa Israheli bwa rugusenga ibishushanyo none ubushake bwa bwite bwo niki ubushake bwanjye bwo niki
Qu'en est-il de ton affaire, de la mienne, qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu? Le Seigneur cherche aujourd'hui
parmi ceux
Nous avons une tendance à vouloir juger les autres.
Kuko umuntu wese ashobora kugira ikintu akora uyu munsi mbese nihe hatari gahunda z'amadini kandi uko abantu barushaho gukora ibintu niko birushaho kugaragara nk'aho ari byiza ariko ahangaha ntabwo ari byo umuntu ari gukora ni umubiri w'umwami n'itorero ry'umwami kuri ni ijambo ryayo Imana imwe kubw'abantu iri muri bose iri hagati yacu twese mbese ni iki kindi tubura tubaye twese twubahana nk'uko bikwiriye hanyuma tukavuga imbere y'umwami n'umutima wose tukabwira Imana ngo ihindure ibyo ishaka mbese ni nde wayobora imitima wowe nanjye rwose n'imitima yacu ubwacu ntabwo iradushuka hariho umuntu umwe gusa urondora imitima kandi umenya ibibera muri twe ntabwo acurubanza ntabwo acurubanza ahubwo arashaka ko twemera twemera kuyoborwa kandi ndabivuga muri ubu buryo irashaka ko buri umwe wese
il a racheté son
peuple mu bantu bandi bose bakurikira inzira yabo bwite ariko hatari ubwoko bwayo ubwoko bwayo yabucunguje igiciro gikomeye cyane kandi ubwoko bwayo bufite agaciro gakomeye cyane ku buryo itabureka ngo bukurikire inzira yabo bwite
ce que nous faisons
ngo ireba gusa ibyo dukora nkaho ibyo bishimishije ibyo byose bikwiriye gukora bigukorwa bihuye n'ijambo ryayo kandi ako nta karongo gatukuye dukwiriye gukurikirana kureba ahantu hose muri Bibiliya hose Imana wowe nanjye twese bari hano itugirire ubuntu by'ukuri koko itubashishe guhindukirira ngo kuri iyo by'ukuri n'umutima wacu wose hanyuma tukavuga tuti mwami tugeze kunambwe ya nyuma y'amateka y'agakiza wadutekereje ko dukwiriye gukurikira ijambo ryawe watugiriye ubuntu bwo kwemera gukosorwa kose kw'inyigisho
Accepter
niteguriye no kwemera gukosorwa mu buzima bwacu bwite mu bintu byose ndashaka kwabwira yuko igihe cyose Imana idufitiye intego nziza nawo ya dupfukamisha idufitiye intego nziza twebwe nk'ababyeyi bano babano
Aujourd'hui nous sommes désolés.
Eh bwo tugira imuwe jo gasanga turabajwe no kuba tutarakoze ibikwiriye ariko Imana yo ni data w'ukuri azi ibintu byose neza kandi azi nuko bikwiriye gukorwa turashaka kumushimira ashaka gusenga kumusaba ngo adufashe ngo tubashe kwihanganirana harimo duca bugufi twihanganirana mu rukundo nk'uko byanditse hano mu Efeso ngo kandi mugire umwete wo gukomeresha ubumwe bw'umwuka umurunga w'amahoro umurongo wa gatatu mu Efeso igice cya kane ndatekereza ko mu kibwirizwa cyitwa ngo uko itorero rihagaze havuga yuko umwuka w'Imana ashobora kubabazwa byoroshye no kuguruka cyase kugenda mu kantu gato mbese niki tuba dusigaranye kindi tuba dusigaranye gusishisho nyuma cyo kuri imindirimbo zimwe tukubahiriza gahunda y'amateraniro yari isanzwe ibintu byose bigakomeza ariko se abari iki mwene data Branham yaravuze iki umusubwe Billy Graham nawe yagaruka itorero ryakomeje Kristo aramutse agarutse abantu bakomeza gukora ibyo yasanzwe bakora nka 90% ariko ntibanamenye yuko igihe cy'umuntu cyarangiye Imana dufashe ubwoko bwayo ngutenire hamwe nk'umubiri wayo maze nk'uko wera twinjiremo twese atumanikire twese atuyoborere kugendera mu ntambwe imwe ibyo bishoboka gusa turamutse twemeye gukoso kuyoborwa n'ijambo rye amen he kugira numwe muri twe ukomeza gukora ibyo yishakiye ahubwo dukore gusa ibyo Imana isaba mu ijambo ryayo muzi yuko amateraniro yo muri weekend ari imbere yacu kandi se ninde wumva ari munsi y'ikintu kimusunika kudusha muri iki gihe kuvuga ubutumwa muri iki gihe biteye ubwoba ku buryo byagutera n'agahinda byakubaza ariko twiringiye umwami yuko azatugirira ubuntu indirimbo yaririmbwe hano hari igitero cya gatatu kivuga ngo undondore umenye urebe niba namaze kugira ishusho yawe amen ndashaka kuguma ndi uwo kwiringirwa kuri wowe nkumvira umunsi ku munsi kugeza ubwo nzahindurwa byuzuye kugeza ubwo nzezwa nkatunganywa neza mu bugingo mu mwuka no mu bitekerezo cyubahiro kibikimana mbese ikihe cyifuzo cyazamuka mutima yacu ni gusa nawe ijana ku ijana niko bikwiriye kumera kandi niko biri wanditse ijambo rye mu mutima wanjye kandi na mbere yuko ubona ishusho yawe yuzuye mu mugeni
enlever la reine l'épouse oh amen
utarabona ishusho yawe yuzuye umugeni wawe ntabwo wazamura umugeni wawe nishoka ni byiringiro abantu bari bafite mu mitima yabo abana bafite mu mitima yabo bari bazi icyo Imana isaba idusaba idushakaho
nous ne voulons pas l'exiger les uns des autres non
ntabwo dushaka ngo umuntu umwe agisaba undi oya ahubwo twese turashaka buri wese ahagarare imbere y'amaso y'Imana hanyuma abaze tuti mwami urashaka ko nkora iki mbese nihe hakiri ikibura mfasha mfashe ungirire ubuntu kandi Imana izabikora amen
de l'église épouse du Seigneur se fera
gusozwa gutunganywa kwitorero mugini kuzaba nkuko byari biri kwitangiriro umutima umwe umwuka umwe bavuze umutima n'inama buzuyemo umwuka wera kandi bose bazakorera umwami kandi bazanakorerana bamwe ku bandi umwami azishura mu bantu bose muri bose kubw'icyubahiro n'ishimwe by'izina rye amasengesho yacu iwikende tuyishyire mu biganza by'Imana tuyegurire umwami kugira ngo ahishure ubushake bwe kandi adutegure mu mitima ngo tubashe gukora ubushake bwe ibyo ashaka amen amen dusenge Data wo mu ijuru n'umutima wose ndagushimiye kubw'ubuntu bwawe mwami gushimiye ubwiza bwawe kuri hano gushimiye kubw'ijambo ryawe ryera ry'igiciro ndagushimira urukundo rwawe ubuntu bwawe n'imbabazi utugirira mwami ukiranuka
C'est notre prière commune.
Ni sengesho ryacu twese duhuriyeho turasaba ngo ibyo ukwiriye byose ubigereho mu itorero ryawe. Umubiri umwe, umubiri w'umwami ari wo turi ingingo zawo. Umwuka umwe, umwuka wera utwinjiza muri uwo mubiri. Imana imwe ari nayo data wa twese data twese uri muri twese kandi ukoresha twese mwami mukundwa ibyo bibe bityo utegekeye umwuka
que tu ordonnes l'unité à l'esprit du temps et à tous les autres esprits. Seigneur bien-aimé, exige-le pour ton
église. Ndetse n'ibyuka yose byose ubitegeke mu bwoko bwawe kuko wabucunguje amaraso yawe y'igiciro yera igorogota. Mwami ugaragaza intsinzi yawe. Mwami mugoro ndagusaba ikintu kimwe umpe ndetse na buri wese ku giti cye uduhe kuza imbere yawe maso hawe kandi he kubaho umuntu n'umwe ureba ku bandi cyangwa utekereza ku bandi ahubwo buri umwe wese aze imbere yawe agusabe
fais-moi miséricorde contre moi ce qui me manque
unyereke
icyo
mbuze kandi umfashe
Seigneur
mwami
si tu pouvais nous donner à chacun
yaba
d'entre nous
washoboraga guha buri wese muri twe kwifata atyo cyakumera gutyo
tous nous présenter devant toi
twese tukaza imbere yawe ku buryo ubasha kugenderera buri wese muri twe kuko wavuganye na buri wese ku giti cye uko niko tuje kuri wowe mu buryo bw'umuntu ku giti cye iyo ari by'umugisha twese turasengera hamwe ariko iyo ari byo kugeragezwa buri wese asenga ku ruhande ukwe mwami uduhe kurondora tubashe kumenya amateraniro y'Imana be kuko amateraniro y'umwami tubashe guteranira ku meza ye turyoherwe n'ubutunzi bwo ku meza ye mwami ukiranuka uhe umugisha ibiterane byo muri iyi wikende mwami
mais
ndashaje cyane ariko ndagusaba twese hamwe utugirire ubuntu uduhe ijambo ryawe
usige ijambo ryawe
uhishure ijambo ryawe muri iki gihe Imana iri mu ijuru andi mahanga yose ubundi bwoko bwose urabureka bugakora ibyo bwishakiye ariko ubwoko bwawe oya ureka amatorero yose ngo yikorere ibyo ashaka ariko siko bimeze ku itorero ryawe itorero ryawe uraryubaka kandi uritunganiriza umunsi w'ugoroka kwawe twese twishyize munsi y'amaraso yawe y'igiciro yera kandi turashaka ngo iteka tubashe kurondora ibitubabaza mwami mukundwa utugirire ubuntu mu izina rya Yesu amen.